chako,
kibali chako.
Yesu, naomba ushirika wako, shirika wako,
ushirika wako.
Masia, naomba kibali chako, kibali chako,
kibali chako.
Oh, kibali chako,
kibali chako.
Kwa uimbaji wangu,
kibali chako ndani yangu, achilia ya